tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare sappo e jeego lewru desamba hitane 2022 yamde sappo e jeedi gablike silma e chapannaye joy maison de la presse Bamako don yuccino on kabaruji de kikir hande woni Alice Cisse. Sariya wol kunchano hore yimbe de garobe gulude sur sariya modol leede amendi mom noddirta cour supreme cour fedde mom noddirta conseil national de transition le leede amendi jabani dum fedde chakonto de magistrat en le lindi kan en ka holti wi de fama e fe odo golle fedde centene projet mom noddirta tabalin kun kan golle mudum fuddi bete hande Bamako do anniya mudum woni kuitude kutteje pawide kabaruji pineji jinnetede sa alfa yoto hakuna lindi dejere warti nampala le region sigaso to tagal basi ngado hakune gendarme en kan e gubal itongal to yigaji latido sababu warti neddo goto kan e barmine neddo goddo kasen dum won sembe kabaruji din jogano kigede hande sakrabe kedibe bisimla modo hedaade dum fedde mom noddirta conseil national de transition le leede amendi jabani sariya wol ngaro hunchande hore yimbel ngaro fa gollal suru sariya modo leede amendi mom noddirta cour supreme odo anniyale wi nedo fedde woni faabaade yimbel ngarobe gullel odo ndudo suudu yalla nyende fu yimbele kambe yaade foftere be witti ngale wi pelle chaagontobe magistrat en leede amendi dum yo yaabugol sariya yogaji leede amendi fedde ne wala fu ko jabi jantidaade do hen tafonga be do yimbe ga yoga hakkune mabbe kanyo en ka holiti wiide ana nimsi sanne odo fedde odo golle mo fedde CNT ne wadi fa keben famtare anni ko Mamadou Sama Seku kanyo sita sidibe feewun en do hen
ebi fedde humaninde sariyaji CNT guldo sarewul hunchanama hore bangal temdore noga en jetton yimbe jabambe sappo e dido chalibe en jeddon be cefaki dum wadi nyande alkamsare sappo e 2 december 2022 ebi Suleiman de horojo ndedo fedde CNT wutugul guldo sarewul no hasindina sanne
jama ko yata e retraite on ana kewi dou sabi so medde mili wiitude ditalki sabi yimbe ko yata e retraite li hitane 2022 2023 2024 fata 2025 se fu bay witte retraite comme fo yotaken yoppe battam mebbe sabe pamme ko yimbe ko wada on jama mudu hejeta be pammi yimbe giddel hitane 2018 me holiti dum ni batu goto suna yewi yimbe yohobe retraite ben a tawan an ya fay be temet taton e cefani jeegon e jeegon magistrat le leedi fe mangal mudu
tawene magistrat be holti wiide ko guldo sariyal wotona timinta fiti alaji alqadra gollobe to cour supreme denno e wi mabbe ko tutundirala hakkilaji ngada ko du kabar mudu le CNT yila mabbe jonka e cour constitutionnel watana hakilo himeji mabbe kadana draman jara gondo le refsima goto e syndicatji magistrat en
be holliti amen be jokke labi seria kambe ke fedde sentini jati mena hani wulitade me holla adna fu fama dum magistrat fu wala to handen le cour supreme mo anda mo wala andan mudun dum gadno timme tofon sabe dabiri gud an wonde fiede cour constitutionnel holliti kany wara fi dabiri do o kabaru mede dombe tofon sabe ne mili ewtunde o sariya halado ko natto sabe hadde metti hakkon yimbe wadda kortal
micitan wiide limanili wakar jun o magistrat ngurbe tumber yu temero e sappo e taton ane mabbe chapane jeneyo jogibe ko wete grade exceptionnel e temdoro chapane jetto en jetton be premier degree mbawbe jati golude le cour supreme e wi yimbe syndicat embe
sakrabe ono bay tottude hakkilaji modon fudo dido kabaruji do beme ande to do hello amen Facebook na do compte Twitter Lady Malindi heddeto golida e Lady Malindi fa Lady Almain heddeto goldide e Lady Malindi fa le lewru mai hitane 2024 ministre mabbe kumanido kabotobe mabbe haltani dum kanko colonel Assimi Goita do won ministre kumanido kabotobe amen le Lady Amendi le vi mako fana odo golle wo fa fa bo golle lam hakundeje o fa keben famtare anni ko imrana kilu maiga hebani em do hendo fashitango Mamadou Sama Seku
fanda grangal ministre leedi Allemagne woni de solosabe yo holitinde kassen anya leedi mabbe gollididde e leedi Mali ka non Allemagne ndardi lamkobe Mali be hinade fa hande anyaaji mabbe lobbi bangal landinal woteji dartidi e wi kanko debbo ministre leedi Allemagne woni de solosabe dum do lato dalilu modo habitibe leedi Allemagne heddo leedi ndi Christine Annel Lambrecht woltidun yilamako juktita gol tarkuru golliddal hakune mabbe e leedi Mali rufuf bangal diwoji lolirdi drone hinade golleji bilidi e kabaru minisma dun tan sambinta leydi Allemagne jokita fabade kabaru transition leydi Mali fa wattu mai 2024 non beedi wiide ministre leydi Allemagne so kanko colonel Sadio Camara holti wiide goldo daw lati sababu e labbina tobbe yogaje burfuf leydi Mali holti na gollidida kala leede soni be do ngatan hakkilo bamtare leydi ndi bangi goddo dun holti anyal lobbo lamko be transition be fiide dabreji yalla wuteji labudi na kuncina hore
won basi ngado hakune gendarme goto kan e gubal itongal yigaji nampala kenye le odo basi suka jokole goto ito kan e yonki mudum heddi ken goddo do barmi do latike sababu imminde to basi walde monde wadde to bonanda kewdo do lewi kan ko be ka dabbeji faahi fu fi ha ma yalla basi o an heba nyifede fa keben famtare anni ko abubakarin na ag muhammedin ya tara heba ni en do hendo fecitango mawdu kan e sita sidibe
oro sirido mo jabaifo inde cultivide wattu 6h bononda o wadi itobe yigaji leedi sambini dum sabbe cultivide nokkudo be kollaabe golla do nafamdi
asobe damaji di golli golle sabu ko ittetele damaji di ko be gollirata hay be nji e dum wondi e fandirinde be dum wadi su be ngadi bonande o be jabbe ki gendarme be ngadi bonande le usine o be cumi nokkuji kewdi le usine o neddo goto mursi hen yonki mun mobilaji ko sumadu ana buri mobilaji nogay
ngotonabe hulti wiide wakati jonaka deere hewtama ele nokku o ewi mer fenkulu ganadugu kalidu tugula kawrutalla na sarta ele balde garoje de yalla haddi hondido bonandaji
mi halni kumanda mi nani dane malfal neddo goto mursi yonki mun yibbe makko ngari ni mo fa irawam e wakati mo gonden o turoje fu wada ka tafa nokko uddama golle fu wala sabu banande wadi hen
mistan wiide bonandaji sambinoji mayde yimbe nan jirwi sanne ele nokkuji damaji di
horojo dun sobe mum noddirta sini jara gondo le ngeni mo noddirta lutan le commune kolongo warama sapo ina lewru decembre le galle mudum wakati yamde nogay didi le wi cedi be yimbe la jogibe kabodo be anditaka war nangi mo fale galle mako fade mu en warde kabaruji de holiti wiide mangal pade enbe wadi imma daraja talle odo nokku kenye hore lugagol ana wondi wadele fa ande hobe woni gabbe odo golle projet mom noddirta tabalin kun kan golle mudum fuddi aljumaare bete hande bamako do fedde mom noddirta centre national dalat precoce le gollidal mudum le fedde mom noddirta ho conseil de collectivité woni kun chambe dum hore fana mudum woni andinde jamande kuteje ko woni e kabaruji peneji gondudo yiltende le wuddu fa yoto le sahal lendi le wi landim be dum fa keben famtare anni ko sita sidibe kanye fatumata mayga fewni en do hen
o projet noddirteedo tabalin kunka ko tewta yo habde kibaruji bondi yettede li sahin leedi kan li wuddi leedi le wi colonel major Omar Negizier Koulibaly kan yo horejo fedde noddirten sinap
le projet que le centre
projet jo inter o yo habininde kabaruji di ngana ngonga bamde sahel fa yottade uddu leedi ndi commune ngaji sappo enay ngoni e kabaru mun les régions ngaji nay badjangara saint segou fa yottade gawo
o hakkile goto ko heba do amiru fedde noddirteni ko conseil de collectivité lewi makko kibaruji bondi yettedi wonko nati sabe leni anali lafi dejere do mudi hewi handen mamadou satigi jakti
depuis 2000
illa le hitane 2012 mali wonti dallaji kewdi e dinti dallaji kabaruji ngana ngonga ane hen dun ana satti habude ko e lamu ko be
micitunde wi horebe lamorde gouvernement ko hewi corté o bat wadado
beda gol ngui kaji dile timmode hitande kanyun kana wimbi sanne jamande motoji dabaji fayoto chofe wala fuko beedo wuibe heedinta bangue dum ka ana metti sanne du jamande e be narda kanan ko be beeda ima daraji mudum yalla ana rena yimbe le be kany kulle ko be jogi fa ke ben famtare anni ko aisata jarale golidal mudum e kejabe ame gombe duanza segu bafla be kany ansongo hebani en do hendo fecitango fatumata mayga
duanza ga en nyallen fudda ba janamu fey boya sanne motoji ngujjama fay e darde lamu ko be ngadna dum dabare segu ga en suka be jokol be ana njidi yambinde yambere welitingol hitane ka be njida golle sa gollatane wajibu ngujja ko nannata be e nguika so yambereji di battiki tawane be njidi yeltirinde e suka be rewbe wande ko suka be rewbe tawane be ngala golle ko lamu ko be kani wande fa han be dande ana gulingeni jamma ila nyaloma nguika ana wadega fuura dabaji fenyanden an buri teme didi dab ko be ngari nabude an hani ko ka militaire en joine e nokkuji di fu le tiede be ngaran no weldi be funa be nabirta dabaji lamun ko be biata hen fen hunde kambe tambawi hadde golle o
imminde talkuru gollidal gondo hakkunde gouvernement leydi Malindi Kayen Gubal ozone darude murtere misel en cinyin be 15 lewru octobre hitane 2016 fa yetto tabugol sariya wol kunchano hore yimbe le ngorbe goldel sur sariya modo le leydi amendi do woni cour supreme do woni hal do woni kabaruji di halaji mudum heewi sanne le yontere ne fa keben famtare anni ko Mamadou Samaseku fewni en do hen
tiɗo saraji jogola cour supreme jaɓanama banggal yimɓe temedere e noga e jetto calanike yo sappo e ɗiɗo ɓe ceffaki gon jeɗɗo gulɗo sariya wol laatiki sababu raf kawral hakkunde gouvernement o e kañe syndicat ji magistrat en e ley yontere nde ɗum guttugol murtere golle e musele 15 octobre 2016 laatiki mawɗo e kabaruji ɗi e ley talkuru kawral mabɓe holtama wiide ngenare ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi tottete kala jangguinowo lontude article 39 ka so musel en jangnirde médecine et pharmacie ɓeɗo kay na gunde e mutere golle nde walla kaddi koɓe tewtata woni yoɓɓugol kala ñamandeji banggal ko wiyete master iwde hitande 2020 warde 2022 cakkite kabaruji muɗiɗi woni laaɓal ngallure Bamako gouvernement o gutti contrat zone Mali kabaru muɗum no halfinama voiri ngallure nde tegal muɗum du saraji yogaji kuncanama hoore yalla laaɓal ngallure nde na laato ɓe ɓami aadi yoɓɓude ñamande milliard uji sappo e joyyi mo hani tottede ndeɗo gollirde leydi Maroc
sakiraɓe ɗo min kaddate kabaruji amen ɗi hannde min jewti sanne gonnoɓe heɗade min gumi gembe girowel kañele leydi kedde leydi Malindi maggal muɗum fuu ga fadde he fewi nokku ɗo e seeɗa yewtere amen ana woodi wassalamu yambele jeɗɗobo festival moɓe noddirta vivre ensemble o utti damgal muɗum beete aljumare hannde Tomboktuɗo yeeso ministre kumaniɗo fina tawa fade ne altinerde golleji faahi fuu golle muɗum ana wondino jokkitade le oɗo nokku darno hoɗum fuu oɗo golle waddanta ɗo keɓal yimɓele gomɓe le oɗo nokku fa keɓen famtare anni ko mi e Fatuma anni ko mi e Sita Sidibe mi fewni e dow hen le nokku kertanaɗo jam le laamu Tomboktuɗo luumo imma daraji yambere jeɗɗoɓo festival moɓe noddirta vivre ensemble o watta fedde moɓe noddirta plateforme de multi acteurs mo yimɓele fuu gaɗoɓe imma daraji le luumo Tomboktu woni le muɗum woni keɓɓuɗo hakkille o Umayyata Ousmane Touré kañum woni laamiɗo fedde nde o suuɗa e kuyal makko feyi
ɓamde cercle gundam ñafugi diiri tummutu cottoɓe ɗen nokkuji fuu korte ga ñalana hannden caggan ɗum yimɓe ko heewide ƴuwi laamu motti wari leŋal kortal nde ñalana hannden mais woni ko yahata dankiji capanɗe joyyi e tati fuu ana ɓama to yimɓe cottoɓe kulleji nandan muɗum ko heewi e maɓɓe ana moƴƴintina kulleji kewɗi heɓeteɗe le leydi meɗen ga
madame trawole al husma trawole yo jeeyowo goto yurɗo ñafunki nde wima ko goɗo luumoyo wakkati e juuɗe maɓɓe yirwinde kulle ñameteɗele nokku on oɗo mbaytowo kulle ɗe yimɓe ɓe ñamata kañum ndu suuɗa e feyi kuyal muɗum fewde keɓe muɗum ñaloma fuu
yimɓe ana wara sanne yemberen an huncini hoore saabi ɗi golleji ana naato saabe huncine keɓan amen yarda yesso wattude barke du e kulleji heɓeteɗi leydi meɗen ɗi ana faaɓo yimɓe ko heewi heɓa waɗa golleji ko nafata ɗo hen hewɓe ana welta ñamiriji e kulleji kewɗi cotteteɗi nokku oɗo hono ɗi yembiriji ana hani waɗede yala ana huncina keɓal leydi yarda
yesso
bangue makko ɗon temps ana Moussa Fani jeeyo goɗɗo ko yettoto taɓe joyyi woni e wimakko ɗon Moussa Fani ka holiti wiide golle o wonko heɓete muɗum
min ken ɓami ko yahata dankiji joyyi meɗe cottale muɗum guineji ɗen cottete ko heewi muɗum yo kaaki defirɗe e kulleji ɗi rewɓe haaji mumen hewta kila ana wondi e warde hono ngal kortal ana faaɓa cottude kaake amen kiɗɗi ɗi mi jogui
ko serti e ɓenɗo yimɓe kanko Ousmane Baba suka jokkolle goɗɗo jeeyowo paaɗe sakkosiji fa yetto masiriji goɗɗi muƴƴirteɗi juuɗe yurɗo diré kañum ka wona noon yiiri ɗum o wi client e garoɓe sodde kulle makko ɗe heewa
min mina cotta kulleji muƴƴinteɗi
wadde nokku noddirade artisanat leydi malni hono paɗe sakkiji moƴƴiniraɗi guru dabaji e nannan muɗum yimɓe ko heewi ana wara ƴeewa waɗa coggu ɗum meɗa heɓa seeɗan
ɗi ngoɗo luumo garoɓe e muɗum ana heewi sanne ɓe koliti wiide cogguji kulle jeeyete toɗe ɗu ana yaafi
yemmere ana huncini hoore sanne ɓuuri duɓ ƴaɓɓiɗi saabi dabliji fiyaɗi moƴƴi sanne kulleji cottireɗi diɗa sanne min gueɗe ɗi weli kam fa wala seeɗan hannden
ngoɗo luumo darde muɗum ana mawni sanne le keɓal nokku o non holitiri wiide hooreɓe kumaniɓe laamorɗe ɗi ngallure Tombouctou Mamadou Kone kanyo jokko préfet Tombouctou o holiti wiide ko wondi wadde ɗon ko weli
watti fuu so hono ɗi batuji ana waɗeɗe leydi malni ana moƴƴi mene cottoɓen mi heɓan hunde hen ɗum woni kiile jeɗɗi ko nde yembere ana waɗe meɗe tewta jantan warale leydi ni ka e kowral
andinde tan wiide Imma Daradji le ngoɗo luumo mo kulle fuu yeyete muɗum fuɗɗi ila sappo e ɗiɗi lewru décembre ɓettindu ɗum jokkiti toton ndu fa alam garowo ɗum woni ko Moussa Malle Sissoko heɓani studio tamani iwde Tombouctou.